Ife ndithu ndi anthu amwayi kukhala pano mmawa uno kukhala amoyo pa dziko lapansi kuona nthawi ina yopambana ya Istara. Istara nthawi zonse imabweretsa chinthu cha ulemerero kwa ife, ziyembekezo zatsopano. Ndipo ndi zopambana bwanji. Ndipo basi pamene ine ndimalowa mchipinda kumbuyo uko mmawa uno, wina wake anakumana nane ndipo anati, "Mbale Branham, inu mukudziwa akhanda kapena mwana wang'ono kapena wina wake anapempheleredwa kuchatakwa chakachatha amene ankayenera kuti achotsedwe mtima wake ndipo mavavu kapena china chake kuti chikonzedwe pa iwo?" Anati mwanayo anachilitsidwa ndipo ali mchipinda mmawa uno, ndithudi, ndipo wakhala pano mmawa uno. Chotero izo zili bwino. Ife tikhala ndi umboni waung'ono kuchokera kwa iye mwina mwake tisanalowe mu msonkhano winawo. Ndipo ndife anthu okondwa basi. Tsopano ine ndimufunsa mʼbale Nevo ngati iye angawerenge lemba la Mateyu kapena Luka limodzi la chiukitsiro ngati inu simunawerenge kale ilo. Inu mwatero mʼbale, chotero pamene ife tikukonzekera pemphero. Ndipo tsopano kutsatira msonkhano uno ukhala msonkhano wa machiritso. Msonkhano uno ukatha, kenako inu mupita kukadzutsa wanu, kenako zikatha zimenezo ife tidzabwereranso pa 9:30 ndipo tidzayamba msonkhano wina. Ndipo kenako misonkhano ya machiritso idzatsatira umenewo. Ndipo kenako misonkhano ya ubatizo idzatsatira. Ndipo ndi nthawi yokongola bwanji ya ubatizo. Oh my, chiukitsiro. Ndi chifukwa chake ife timabatizidwa, chifukwa chakuti iye anaukanso. Ine ndikukumbukira ife tisanakhale ndi mobatizira mwathu pano, ine ndinkakonda kuwatengera iwo uko ku mtsinje kumusiku uno molawira mmawa ozizira ngati chisanu ndikukawabatiza anthu kumusiku kumeneko pa mtsinje. Pali china chake cha izo chimene basi iyo ndi nthawi yopatulika. Istara ndi nthawi yopambana. Ine ndimamuyang'ana mʼbale Pat Tyler wakhala apa. Ine ndimangoyankhulana ndi wina wake usiku wapitawu kuti msonkhano wathu womaliza mu Oklahoma, ine ndinayesera kuti ndikuyesera tsopano, ndipo ine ndilengeza ichi kuti ndisiye pambali kufikira Mulungu atandiyitana ine kuti ndichite izo, utumiki wanga wakale wakuzindikira za mu mtima, chifukwa ine ndikuganiza poyambirira ndi utumiki watsopano ukubwera. Usiku wina aliyense asakudziwa kalikonse za izo, ine ndinayesera izo pa mwana akubwera pa nsanja. Anali atabadwa wakhungu khanda, ndipo anali wakhungu kwa thunthu, mnyamata wa pafupi usiku wa zaka 16. Ndipo nthawi yomweyo iye anafuula, "Mbale Branham, ine ndikukhoza kuona." Ndipo pamenepo ndipo pati anali tai atayima pafupi ndi mnyamatayo pamene maso ake anatseguka koyamba mmoyo wake wonse. Ndipo chotero ine ndikudalira kuti inu pano ndi chiyembekezo chachikulu ndi ine mwini. Ine ndikuyembekezera china chake Mulungu kuti atichitire ife ndi kutibweretsa ife pa mulingo wina kuposa umene ife takhalapo. Tiyeni tiweramitse mitu yathu tsopano kupemphero. Atate athu akumwamba chisomo, pamene ife tasonkhana mmawa uno pano mutchalichi chaching'ono mphepete mwa nsewu, ife tili othokoza ndithudi kwa inu chifukwa chachimene zonsezi zikutanthauza kwa ife. Ndipo makamaka mmawa wa Istara uno, ngati pakanati pasakhale Istara, ife sibwezi tili muchikhalidwe chimene ife tili molero. Kuti Istara ndi imene inasindikiza malonjezo onse a Mulungu. Iyo inatsimikizira iwo kwa ife. Chilichonse chimene iye anayamba wachilonjezapo, izo zonse zinapangidwa kukhala zenizeni pa Istara, limodzi la masiku opambana achikondwerero amene ife tingakhale nalo muchaka. Ndipo ife tikufuna kupempha Ambuye lero kuti inu mutonthonze mitima yathu pamene ife takhala tikudikirira, ndipo tili pansi pa kuyembekezera Mzimu Woyera umene unabwera itachitika Istara kuti ubwere pa mitima yathu ndi kudzatitonthoza ife ndi kudzabwezeretsa chikhulupiriro chathu mwa muyezo wa ukulu wa mphamvu, kuti ife tikakhoze kuyenda moyo umene Yesu watidzodzera ife kuti tiyendemo. Ife tikupempherera munthu wina aliyense, ndipo makamaka iwo amene atsekeredwa mkati ndipo akulephera kuti abwere ku misonkhano kuli konse lero. Mulungu mukhale nawo iwo. Ndipo mulole Istara iyi iwapezere iwo Istara yenieni kudzuka kuchoka pa bedi ndi thanzi latsopano limene iwo sanalidziwepo nkomwe mmoyo mwawo. Perekani izi Ambuye. Mulole mlaliki aliyense, wantchito aliyense amene inu muli naye kuzungulira dziko lero, amene akukondwelera chikumbutso chachikulu ichi, mulole iwo akhale ndi chisankho ndi nyonga ndi mphamvu kuti akabweretse kwa osonkhana awo nkhosa yoyembekezera chakudya chimene Mulungu wawasungira anthu ake. Perekani izi Ambuye. Ife tikudikirira gawo lathu modzichepetsa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen. Ine ndikufuna mbale Nevo tsopano kuti awerenge malemba achiukitsiro. Mateyu 28. Pakutha pa sabata, pamene kunayamba kucha kulowa mtsiku loyamba la sabata, kunabwera Maria wa Magadala ndi Maria winayo kuti adzaone manda. Ndipo taonani panali chivomezi chachikulu pakuti mngelo wa Ambuye anatsika kuchokera kumwamba ndipo anabwera ndipo anadzaugubuduza mwala kuuchotsa pa khomo ndipo anakhala pa iwo. Nkhope yake inali ngati mphenzi ndipo chovala chake ngati chipale. Ndipo pomuopa iye oyang'anirawo ananjenjemera ndipo anakhala ngati anthu akufa. Ndipo mngelo anayankha ndipo anati kwa akaziwo, musaope ayi. Pakuti ine ndikudziwa kuti inu mukumufuna Yesu amene anapachikidwa. Iye sali pano, pakuti iye wauka monga iye ananenera. Bwerani mudzaone malo amene Ambuye anagona. Ndipo pitani mwansanga ndipo mukawawuze ophunzira ake kuti iye wauka kwa akufa. Ndipo taonani iye akupita patsogolo panu kulowa mu Galileya. Kumeneko inu mukamuona iye. Taonani ine ndakuwuzani inu. Ndipo iwo ananyamuka mwachangu kuchoka kumanda ndi mantha ndi chimwemwe chachikulu. Ndipo anathamanga kuti akawawuze ophunzira ake. Ndipo pamene iwo anapita kukawawuza ophunzira ake, taonani Yesu anakumana nawo anati, nonse taonani. Ndipo iwo anabwera ndipo anagwira mapazi ake ndipo anampembedza iye. Kenako Yesu anati kwa iwo, musaope, pitani mukawawuze abale anga kuti apite ku Galileya. Ndipo kumeneko iwo akandiona ine. Tsopano pamene wankapita, taonani oyang'anira ena anabwera mu mzinda. Ndipo anaonetsera kwa ansembe akulu zinthu zonse zimene zinachitika. Ndipo pamene iwo anasonkhana ndi akuluakulu ndipo anakambirana, iwo anapereka ndalama zochuluka kwa asilikali akuti mudzanene inu, ophunzira ake anabwera usiku ndipo anadzamuba iye pamene iwo amagona. Ndipo ngati izi zifika mmakutu akazembe, ife timukopa iye ndi kumutetezera iye. Chotero iwo anatenga ndalama ndipo anachita mmene anawawuzira. Ndipo maneno awa amanenedwa mwawamba pakati pa Yuda mpaka lero. Kenako ophunzira 11 anapita ku Galileya ku phiri limene Yesu anawasankhira iwo. Ndipo pamene iwo anamuona iye, iwo anampembedza iye koma ena anakayikira. Ndipo Yesu anabwera ndipo anayankhula kwa iwo anati, mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine kumwamba ndi pa dziko lapansi. Chotero inu mupite ndipo mukaphunzitse mafuko onse kuwabatiza iwo mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Kuwaphunzitsa iwo kuti azichita zinthu zonsezi zimene ine ndakulamulirani inu. Ndipo taonani ine ndili ndi inu nthawi zonse, ngakhale mpaka kumathero a dziko lapansi. Amen. Aonjezere madaliso ake kukuwerenga kwa mawu ake. Tsopano tikufuna kunena kulengezaso tsopano kuti misonkhano ndipo ya mmawa ipitirirabe pa 9:30 mwansanga tikachoka ku msonkhano wa mmawa uwu tsopano. Ndiyeno ife tikucha uwu msonkhano wathu wa kutuluka kwa dzuwa. Ndipo ife tili ndi zinthu zina zazikulu zoti tilengeze kwa inu zokhudza misonkhano imene yadutsa. Ndipo tikufuna inu amene mukudwala ndi osautsika nonse a inu kuti mubwere ndi chikhulupiriro m'mawa uno kudzakhulupirira kuti Yesu woukitsidwa uyu ali moyo lero. Ndipo iye ali yemweyo basi monga iye amakhalira nthawi zonse. Iye sanasinthe mpang'ono pomwe. Tsopano ine ndikufuna kuti ndiwerenge gawo laling'ono lalemba apa lopezeka mu mutu wa 19 wa Yobu kuyambira ndi ndime ya 15.
They that dwell in my house, my maid,
iwo amena kukhala mnyumba yanga adzakazi yanga akundiona ine ngati mlendo. Ine ndi mlendo pamaso pawo. Ine ndinamuitana wantchito wanga ndipo iye sanati andiyankhe ine. Ine ndinamutonderera iye ndikamalanga. Mpweya wanga ndi wachilendo kwa mkazi wanga. Ngakhale ine ndinamutonderera chifukwa cha ana mnofu wanga omwe. Eya, ana anandinyoza ine. Ine ndinauka ndipo iwo anayankhula monditsutsa ine. Azinzanga onse ankati akundida ine. Ndipo iwo amene ine ndina wakonda akunditsutsa ine. Mafupa anga alekana ndi khungu langa ndi mnofu wanga. Ndipo ine ndatsala ndi khungu la mano anga. Chitirani chifundo pa ine, chitirani chifundo pa ine, o inu anzanga. Pakuti dzanja la Mulungu landikhudza ine. Chifukwa chiyani inu mukundizunza ine ngati Mulungu. Ndipo simukukhutitsidwa ndi mnofu wanga. Oh, kuti mawu anga tsopano analembedwa. Oh, kuti iwo analembedwa mubuku. Kuti iwo anazokotedwa ndi cholembera cha chitsulo ndi kuyikidwa muthanthwe kwa nthawi zonse. Pakuti ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo. Ndipo kuti iye adzayima pa tsiku lotsiriza pa dziko lapansi. Ndipo ngakhale patatha mbutsi za khungu zitaononga thupili, komabe muthupi langa ine ndidzamuona Mulungu. Amene ine ndidzamuone ine mwini, maso anga adzamuona. Ndipo osati wina ngakhale impyo yanga itadyeka mkati mwanga.
I would like to take for a text there.
Ine ndikufuna kuti nditenge kwa phunziro pamenepo. Lopezeka mu Yobu 19 uyu, ine ndikudziwa. Mbadwa panthawi iyi inali mwanjira ina monga ife tilili lero. Iye anali mmavuto akulu. Monga ife timanenera izo madzi akuya. Ndipo iye anali osimidwa. Masiku ambiri iye amakhala pa mulu wa phulusa. Ndipo amayesera kuti apeze mawu oti amutonthoze iye. Kuyesetsa kuti apeze china chake chimene chingamulimbikitse iye. Ndi china chake chimene chingati chingakhale chitonthozo kwa iye pamene iye amaona moyo wake ukumuchokera iye. Oyambirira iye anali bambo wokalamba. Mwina mwake usinkhu wa zaka 90. Ndipo anali atakanthidwa ndi dzanja la Mulungu. Tsopano ife tikudziwa kuti Mulungu sana mukhudze iye ndi dzanja lake, koma kuti Mulungu anamulola Satana kuti amukhudze iye. Mulungu amangokhala ndi antchito oti achite zinthu. Mulungu akafuna choyipa chichitidwe, iye amango mumasula Satana kuti akachite icho. Ndipo ngati iye afuna chabwino chichitike, iye ali ndi antchito ake amene amawamasula kuti akachichite icho. Ndipo Satana anali atamugwira Yobu ndi cholinga kuti amuyese iye, chifukwa iye ndi Mulungu anali ndi mtsutsano. Ndipo Mulungu anamuza Satana kuti ine ndili naye wantchito pa dziko lapansi, palibe aliyense wofanana ndi iyeyo. Chilichonse chimene ine ndinganene kwa iye, iye amakachita icho. Iye ndi munthu wangwiro ndiponso munthu wolungama. Ndipo Satana anati, ngati inu mutangondilola ine ndimutenge iye, ine ndingamupangitse iye kuti akunyozeni inu pa nkhope yanu. Yobu osadziwa kuti zinthu zonsezi zimachitika, izo zinamuika mbadwayo mukupchinjika kwa kuya. Kumabe mwanjira ina, pamene zonse zinamuchokera iye, iye anawasungabe malo ake mwa Kristu. Ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo. Iye anatero. Tsopano, ife timabwera kumalo ameneo. Ife tonse timabwera. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti lero, kuti ife tasonkhana pano chifukwa cha china chake chonga cholinga chomwecho. Ife tonse tili pa mulu wa phulusa. Ife tili ndi mavuto athu, ndi zokwera, ndi zotsika zathu, ndi zathu, nthawi zathu zovuta, ndi matenda athu, ndi kupweteka pa mtima kwathu, ndi zokhumudwitsa zathu. Chotero ife tikubwera chomwechi mmawa wa Istalau kuti tidzapeze mawu achitonthozo monga Yobu analikuyesetsa kuti awapeze kuchokera kwa azinzake. Palibe aliyense wa iwo amene akanamupatsa iye chitonthozo chilichonse. Chifukwa cha vuto lake, iwo anali kumunena iye kuti anali wochimwa wa mseri. Kenako mkati mwa vuto lonselo, Mulungu anabwera kudzamupulumutsa iye. Yobu anali kufunsa. Monga mene ye amadziwira sikuti nthenda yake yokha ndi zithupsa zake ndi mavuto ndi kupweteka kwa mtima chifukwa chotaya banja lake ndi chuma chake chonse zinangotsala pang'ono kuti zitenge moyo wake. Koma iye anali bambo wokalamba wokanthidwa muzaka ndipo amadziwa kuti anali akupita kumanda. Ndipo akudziwa zimenezo, iye amakhulupirira kuti panali wina wake amene anamubweretsa iye pa dziko lapansi. Iye sakanangobwera kuno pa yekha. Ndipo iye ankadziwa kuti anachokera kwa abambo ndi amayi, komabe abambo amenewo ndi amayi ankayenera kukhala ndi wina wake woti awabweretse iwo. Ndipo izo zimangobwerera kuchiyambi. Ndani anamubweretsa woyambayo mmodzi. Ndiyeno iye amadabwa izi. Ndi chinthu chachilendo kuti ndili pano, ndikuyendayenda moyo wapamwamba kuposa wa zinyamawo, ndi moyo wapamwamba kuposa moyo wa zomera. Komabe ife tikupeza kuti iye anati ngati mtengo ukafa iwo umakhalanso moyo. Ndipo ngati duwa likafa ilo limakhalanso moyo. Koma iye anati munthu akagona mthaka iye amapereka mzimu wake ndipo iye amakhala ali kuti ana ake amabwera kudzamulira iye ndi kudzachita ulemu ndipo iye sazindikira izo ayi. Ndipo iye anali kudabwa vuto ndi chiyani kuti Mulungu akhoza kulola moyo ngati umenewo kukhalanso moyo kenanso monga ngati maluwa ndi zomera koma munthu osakhalanso moyo. Zonsezi zinali kumusautsa iye. Ndipo ngati ife tingatenge kuchokera pa kugamula uku mmawa uno ndipo ndicho chimene ife tadzera pano. Ife tamva nkhani ya Istara mobwereza ndi mobwereza ndipo taiwerenga iyo mobwereza bwereza ndipo lero pa zolengeza zanu za pa wayilesi inu mumva atumiki osiyanasiyana akukamba zimenezo. Koma chimene ine ndimaganiza kwa gulu langa lalimono mmawa uno limene Ambuya andipatsa ine ndizifikira izo kuchokera pa mayimidwe osiyana ngati ine ndingathe kubwera pa malo a nchifukwa chiyani ife timabwera ku mavuto amenewa. Nchiyani chimapangitsa zinthu zimenezi kuti zibwere. Nchifukwa chiyani mkhirisitu kuti azisautsika konse. Nchifukwa chiyani kuti chilichonse sichikumangoyenda mwangwiro kwa mkhirisitu. Koma izo sizitero ndipo ife tikudziwa zimenezo. Ndipo nthawi zina ife timakhala ndi mavuto ochuluka pamene ife tikhala mkhirisitu kuposa pamene ife tinali ochimwa. Chifukwa kunalembedwa zochuluka ndi zosautsa za olungama koma Mulungu amawawombola iwo kwa zonsezo. Mulungu analonjeza masautso ochuluka zomverera zachilendo ndi zinthu zachilendo zimene zidzakhale zodutsa kuganiza kwathu. Koma nthawi zonse izo zimachitika kwa ubwino wathu. Ife timalephera basi kuzimvetsa izo chifukwa ngati tikana matero ndiye sibwezi chili chikhulupiriro kwa ife. Ife bwenzi tikumayenda ndi kumvetsa. Koma ife timachita izo, ndipo tili nazo izo, ndipo ife timakhulupirira mwachikhulupiriro mmawu ake kuti izo zidzachita chinthu china chabwino kwa ife. Ngati ife tingazimvetse izo lero mwachonchi mmawa uno, ngati ife tingamvetse kuti mavuto athu onse. Ndipo palibe aliyense wa ife amene ali woti izo sizingamuchitikire. Ndipo ngati ife tingazindikire kuti zinthu zimenezo ndi zakwa ubwino wathu. Kunalembedwa mulimodzi la malemba mu Baibulo kuti mayesero amene amabweretsedwa pa ife ndi ofunikira kwambiri kwa ife kuposa golide. Pakuti ndi Mulungu yemwe amatipatsa ife mayesero amenewa. Ife titatha kukhala anthu ake, kuvomereza kwathu ndi ubatizo wathu, ndi lonjezo lathu kuti tiziyenda mmoyo chifukwa cha iye, ndiye yesero lililonse limene limabwera pa ife, ndiloti litipange ife kukhala angwiro kwa ulemerero wake. Ilo ndila kuti litibweletse ife pa malo amene Mulungu akhoza kudzipanga yekha weniweni kwa ife kuposa amene iye analili yesero lisanabwere. Ine ndikufuna kuti ndilumikizane mmawa uno ndi Yobu kunena kuti ndakhala nthawi yayitali kuti ndidziwe kuti icho ndi choonadi. Ine ndaziona izo mmoyo wanga womwe kuti nthawi iliyonse chochitika chachikulu chitabwera chimene ine sindingachizungulire kapena kupita pansi pake kapena pamwamba pake. Mulungu amakonza njira ndipo ndimatulukamo mwa ulemerero. Ine ndikungodabwa mmene chisomo chake nthawi zonse chimachitira izo, koma iye amachita izo. Ndipo kumbukirani mu zinthu zonsezi, Satana amayesetsa kuti atipangitse ife tikhalama njenje ndi kumatibalalisa ife kuti atipangitse ife kumaganiza, oh, nchifukwa chiyani izi zinachitika, nchifukwa chiyani ine sindinakhale monga ichi. Masiku pang'ono apitawo pamene ine ndinatuluka kumalo okongola kwambiri ndioneka bwino kwambiri amene ine ndinayamba ndawaonapo mmoyo wanga onse, iyo inali nyumba yayikulu ya mbale wathu Oral Roberts. Pamene ine ndinaona nsangalabwi wolimba uwo ndipo yopanda zenera pa iyo, koma mmene iyo inakonzedwera ndipo ine ndafikako ku Hollywood, ndipo ine ndakhalapo mu nyumba zachifumu, ndipo ine ndakhalapo kulikonse kumene ine ndingakhale ndithudi kuzungulira dziko ndi zokongola zonse, malo okondeka ndi nyumba, koma ine sindinaonepo chilichonse malo aliwonse oti ndingawafanizitse ndiyo kulibe kulikonseko. Mmene mawaya a aluminium ang'ono amalukirana mkati limodzi, ndipo oh, ine sindinaonepo chilichonse chokongola mwecho mmoyo wanga wonse. Pamene ine ndinaenda kudutsa pamenepo ndikutenga manja anga ndikusisita zipu pa zimenezo ndi sangalabwi wa pamwamba, zonse maonekedwe autatu wa Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, zosema za izo zinthu zonsezo. Ine ndinali nditangobwera kuchokera kwa mbale Tommy Osborne, ndipo nditaona ntchito yake yayikulu ya mphamvu kumeneko ya Ambuye. Ine ndinayima panja ndinayang'ananso pa nyumbayo, ndipo ine ndinaganiza, Mulungu ndithudi ine ndasanduka wachinyengo, ndithudi ine ndasanduka wotayika pena pake, pakuti mautumiki amuna awa anachokera kwa wanga. Ndipo ine ndinaganiza nchiyani mwina make ndine wosadalirika kwambiri Ambuye kuti inu simungathe kundidalira ine ndi chilichonse chonga zimenezo. Ngakhale timadhola tapang'ono timene inu mumandilola ine kuti ndilipirire misonkhano ndi zinthu, tsopano iwo akuyesetsa kuti anditumize ine kundende chifukwa chaito. Ndipo nchifukwa chiyani ine ndili wachinyengo chomwecho, kapena nchifukwa chiyani ine ndili munthu wosadalirika chomwecho? Ine ndinali pa mulu wa phulusa monga Yobu wakale. Pamene ndinadzayima panja kumeneko kulephera ngakhale kuti ndipume chifukwa cha ulemerero umenewo, kuti mnyamata wosauka wobadwira mu dzenje wa Chipentekoste angachite ndikuyipanga iyo kukhala nyumba yayikulu ya pamwamba. Ndipo ine ndinaganiza, oh Mulungu, mwina mwake sindine woyenera. Basi pomwepo liwula ling'ono linadzatsika kudutsa mtinjira timeneto, ndipo linati, koma ine ndi gawo lako. Kenako ine ndinaganiza, oh Ambuye Mulungu, oh mungolola kuti izo zikhale mwanjira imeneyo ndi Ambuye. Ine chifukwa ine sindingakhale ndi luntha lochitira ntchito yayikulu ngati imeneyo kwa inu, ndipo ine ndi munthu wosaphunzira. Koma bola ngati inu muli gawo langa, ine ndi wanu, ndipo inu munditsogolera ine. Ine sindingathe kudzitsogolera ndekha, koma oh Ambuye nditsogolereni ine. Ndi maola ovuta amenewo amene amatifinyira ife pa mchenga wopatulika umenewo. Izo zinali mu Baibulo. Ndipo kumbukirani, zilibe kanthu mmene kuphinjikako kulili kwa kukulu, Satana sangathe kuuchotsa moyo wanu kufikira Mulungu atathana nanu inu. Palibe chilichonse chimene chingachitike kwa inu pokhapokha Mulungu atachiloleza icho. Palibe choyipa chimene chingabwere pokhapokha Mulungu atachiloleza icho. Ndipo izo ndi zakwa ubwino wanu kuti iye akuchita zimenezo. Tatiyeni tiganize. Kumeneko pamene chigumula chinabwera kudzaononga dziko, icho sichikanatha kumuononga Noa. Noa sakanaonongedwa chifukwa chakuti Mulungu anali ndi ntchito yoti iye ayichite. Tsiku lina kumusi mufuko lalikulu lili pansi pa ukapolo wa ukulu, kunali ana ena Chihebri amene ife timawadziwa ngati Shadrach ndi Meshach ndi Abednego. Ndipo zinafika pamalo amene iwo ankayenera kuti apange chiganizo kuti china chake chinkayenera kuti chichitike. Iwo anali chawo chikhulupiriro chawo chinayikidwa pamayesero. Ndipo pamene chikhulupiriro chako chiyikidwa pamayesero, ndiye usalephere, ukhalebe ndi chimene iwe ukuchikhulupirira. Ndipo pamene chikhulupiriro chawo chinayikidwa pamayesero, ndipo iwo anapita ku ora lovutalo, sikuti iwo anangopita ku mulu wa phulusa, koma iwo analowa mu ng'anjo ya moto. Koma Satana sakanatha kuti awawononge iwo, pakuti cholinga cha Mulungu chinali chisanakwaniritsidwebe. Iwo amalowa mmenemo ndi chiyembekezo ichi, ine ndikudziwa momboli wanga ali moyo. Iwo amalowa mmenemo ndi chiyembekezo ichi apa, ife ndiotsimikiza kuti Mulungu ndiokhoza kutipulumutsa ife ku ng'anjo ya moto iyi. Komabe ife sitikagwadira chifanocho. Satana sakanawatenga iwo, iye sakanamumiza Nowa mu chigumulacho kufikira cholinga cha Mulungu chitakwaniritsidwa. Iye sakanawawotcha ana achihebriwo kufikira cholinga cha Mulungu chitatsirizika. Iye sakanatha kumupha Yobu ndi zithupsa ndi mavuto kufikira cholinga cha Mulungu chitatsirizika. Komanso mikango sikanamudya Daniele kufikira cholinga cha Mulungu chitatsirizika. Komanso imfa ndi ukalamba sizikanamutenga Abrahamu mpaka cholinga cha Mulungu chitatsirizika. Ndipo iyo singakutengeni inu kapena kunditenga ine mpaka cholinga cha Mulungu cha moyo wathu chitatsirizika. Chotero ife timapeza kuchokera pamenepo chitonthozo. Ndipo nchifukwa chiyani Mulungu amaloleza kuti mavuto azibwera? Mulungu amawalera mavuto, amayika mano mkamwa mwake, ndipo amapangiza iwo kumumvera iye. Ndipo mavuto amenewo amatibweretsa ife muchiyanjano chapafupi ndi Mulungu. Panali palibe utawaleza kufikira chigumula chitabwera. Koma Nowa atayikidwa muchochitika chimenecho chimene yanalimo kuti ayandame masiku 40 ndi mausiku munamondwe ndi chombo cha ching'ono chikumenyetseka mmwamba ndi pasi mmadzi. Izo zinali chigumula chitatha pamene iye anaona utawaleza kwa nthawi yoyamba. Pangano la chiyembekezo, pangano la lonjezo, iye atatha kudutsa muchisautso kenako iye anaona lonjezo. Umo ndi mmene iwe umaonera lonjezo, utatha kudutsa muchisautso. Ine ndimayikonda ndakatulo ija kapena Salimo, kodi ndinyamulidwe kupita kwathu kumwamba pakama wa maluwa wophweka, pamene ena anamenyera kuti apeze mphotho ndipo anayenda pa nyanja za magazi. Ife timapempha chitonthozo ndi mtendere. Mulungu amatipatsa ife chopambana chimene yakanatipatsa ife mayesero ndi zisautso. Izo ndi zabwino kuposa chitonthozo ndi mtendere. Chitonthozo chathu chili kutsidya kwa mtsinje. Izo zinali mpaka ana achihebri atakakamizidwa kulowa mu ng'anjo ya moto pamodzi amayesero awo opambana, kuti iwo anamona mmodzi wofanana ndi mwana wa Mulungu atayima pakati pawo. Mavuto awo anadzapereka mwana wa Mulungu ndipo anayima pakati pawo mumphepo kuti azikupizira kutenthako kutali, koma osati kufikira atalowa mu moto pamene mtonthoziyo anaonekera. Anali Daniele amene analinga mu mtima mwake kuti Yesu adzadzionga yekha ndi zinthu za mdziko, ndipo anakakamizidwa kudutsa muyesero kusankha kuti iye apemphera kwa Mulungu kapena kuti apita kudzenjera mikango. Koma zinali kuti pamene moto unayatsidwa ndipo iye nkuponyeredwa mudzenjera mikango kuti zitachitika zimenezo, pamene yanaona mngelo wa Ambuye atayima pakati pa iye akuingitsira kutali, lawi la moto lalikulu lija litayima pakati pa iye ndi mikango, ndipo mikangoyo imalephera kuti imugwire iye chifukwa iye anali atadutsa mayesero ndi mayeso ndi mavuto. Ndipo iye anadziwa kuti Mulungu wake anali wothekera kumupulumutsa iye kuzimenezo. Anali Abrahamu, iye atatha kuona kuti nthaka ikuma ndipo chilala chabwera, ndipo Loti wadzilekanitsa yekha ndipo apita uko kukakhala mosangalala mdziko. Izo zinachitika iye atamva kunyinyirika ndi kulira kwa olisha ziweto ake ali wopanda udzi wa ng'ombe zake, koma iye anakhalabe mu dziko limene Mulungu anamupatsa iye ndi kumuwuza iye kuti adzakayendamo. ndipo monga pa tsiku limenelo yatayesedwa mpaka chake chipiriro chake chitafika pa mapeto linali tsiku limenelo limene pamene mayesero anali atatha iye anayankhulana maso ndi Elohimu pasi pa nthundu tsiku limenelo zinali atatha kuvutika ndi mayesero ake iye atadutsa mavuto amene iye anadutsamo pamene Mulungu anaonekera kwa iye mmaonekedwe a munthu ndipo anadzakhala pamenepo ndipo anamuza iye kuti anali wokwatira ndipo dzina la mkazi wake linali Sara ndipo anati iye anamuseka iye ali muhema kuseli panali pamenepo pamene Abrahamu anamutcha iye Elohimu izo zinali pambuyo pa mayesero ndi chisautso.
Oh, if the church could only wake to itself.
Oh, ngati mpingo utangodzuka kwa iwo mwini lero, kuti uzindikire kuti atatha mavuto ndi mayesero, ndi kusekedwa ndi kunyozedwa, zinthu zimene mpingo adutsamo, mpingo wa Pentecoste, ndi pamene timamuona Mulungu ali pakati pathu, akuchita zizindikiro zazikulu ndi zodabwitsa. Zikadzatha zothodwetsa ndi mavuto atsikuli, zonse zikadzatha. Ndiye ife tidzamuona Yesu pa mapeto. Iye adzakhala akundidikilira ine. Yesu wachilungamo ndiwoona. Pa mpando wachifumu wake wokongola, iye adzatilandira ife kwathu. Tsiku likadzatha. Kukadaliko wala tiyeni tigwire ntchito. Amuna opambana onse awa amene angatenge zochuluka za msonkhano wathu wa mmawa uno tikayamba kuwatchula iwo anadutsa mmayesero ndipo anamuona Mulungu iwo anadutsa mmayesero ndipo anawaona angelo iwo anadutsa mmayesero ndi mmavumbulutso ndipo anaona zizindikiro ndi zodabwitsa ndi zinthu koma palibe aliyense wa iwo amene anaona zimene Yobu anaziona amuna onsewo atatha kuwaona angelo ndipo nkumuona Mulungu ndi zinthu zonsezi iwo sanaone konse kalikonse koti kawapatse iwo chiyembekezo kuseli kwa manda koma Yobu anaona chiukitsiro iye anaona Istara. Iye anaona chinthu chimene chimatonthoza mtima uliwonse ndiye pamene iye anatero ngati mawu anga angalembedwe mu buku ngati iwo angazokotedwe ndi cholembera chachitsulo pa thanthwe ataona izo chilichonse chinali chitamuukira iye ake ngakhale antchito ake samamuyankhulitsa iye nkomwe mkazi wake anali mlendo anakhala pamenepo pa mulu wa phulusa yesero lalikulu lija ndipo mpingo unabwera ndipo unatembenuzira msana wake kwa iye kwa masiku 7 ndipo panali baliyense oti amutonthoze iye kenako iye ayenera kuti anaona masomphenya a Istara pamene iye anafuula ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo ndipo mmasiku otsiliza iye adzayima pa dziko lapansi ine ndikudziwa ngati mawu anga angalembedwe ndi cholembera chachitsulo pamwala ngati mawu anga sangazilalenso pakuti ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo ine ndikudziwa iwe ukudziwa chiyani Yobu ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo kodi inu munazindikira apo sipanango khala wina wake ali moyo koma iye anali muomboli kwa Yobu. Lodala likale dzina la Ambuye ndine wokondwa kwambiri kuti ndine gawo la Istara kuti ndine gawo la chiukitsiro chimenecho ndipo ife ndi gawo la izo mmawa uno chifukwa mwa ife mukukhala moyo wa chiukitsiro uja ndiwo olandira nawo umene unabweretsa Istara. Ine ndikudziwa kuti muomboli wanga iwe ukudziwa chani ine sindikungopeka izo zachuluka zongopeka lero ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo inde Bwana. Tsopano kodi iye anali chiyani ngati iye anali moyo iye anali muomboli kwa Yobu wanga wake wanga muomboli wanga ali moyo ndipo ndi chiyaninso chimene iwe ukuchidziwa Yobu iwe unaona chiyani mumasomphenya amenewo ndipo mmasiku otsiriza iye adzayima pa dziko lapansi ndipo ngakhale mphutsi za mkhungu zitaononga thupi langa komabe mu mnofu wanga ine ndidzamuona Mulungu amene ine ndidzamuona ndekha ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo ndipo iye adzayima pa dziko lotsiriza pa dziko lapansi ngakhale impsyo zanga zitanyedwa mkati mwanga ngakhale mphutsi za mkhungu zitaononga thupi langa komabe mthupi langa ine ndidzamuona Mulungu kudzera pamenepo panali masomphenya akulu kwambiri Daniel anamuona mngelo, anaji Hebri anamuona mwana wa Mulungu, Noah anaona utawaleza, Abrahamu anamuona Mulungu maso ndi maso, koma Yobu anaona chiukitsiro. Yobu anayangana mtsogolo, mbadwa zonse ndiwo yera opambana amu Baibulo anali kuyangana mtsogolo kutsiku limenero. Ali ndi chitsimikizo kudzera mu masomphenya awo, kudzera mu mavumbulutso awo kuti kudzabwera nthawi ya chiukitsiro. Tsopano ife timaona ntchito za zikulu zikuchitika, ife timaona mphamvu za zikulu za Mulungu, ife timaona zinthu za zikulu zimene yangathe kuchita. Iwe sungayangane pa dzuwa ndi ndikudziwa kuti si mphamvu ya Mulungu imene imapangisa dziko kumazungulira pa dzuwa limenero. Iwe sungaone nthawi ya dzinja ikubwera wopanda kudziwa kuti Mulungu alipo. Iwe ukhoza kuona kuchiritsidwa kwa maso akhungu, makutu ogontha, kudziwa kuti ndi Mulungu. Koma nanga bwanji ngati izo zitakhala zonse zimene zilipo, ndipo ife tikatha kufa basi zathera pomwepo. Koma chiukitsiro, Istara, oh, ndi chimene chinasindikiza chilichonse chimene Mulungu analonjeza, chinali chiukitsiro. Ndipo iwo akuyenera kukhala ndi kupachikidwa inu musanakhale ndi chiukitsiro. Ndipo mpingo usanathe konse kuona mphamvu youkitsidwa, ine ndisanaone konse utumiki watsopano kuchitika ine mwini, inu musanalowe konse mu chiyanjano chatsopano ndi Mulungu. Pakuyenera kukhala kupachikidwa kwa wekha ndi cholinga chakuti padzabwere chiukitsiro. Ife tikuyenera kufa kwa malingaliro athu omwe, kufa kwa njira zathu zomwe, kufa kwa chilichonse chimene chatizungulira ife, kudutsa mayesero ndi mmasautso, kuti ife tikathe kuona chiukitsiro chatsopano, moyo watsopano. Wochimwa asanakhale konse mkhristu, pakuyenera kubwera imfa kenako chiukitsiro. Abrahamu asanamuone Elohimu, pankayenera kukhala zaka 25 zakuyesedwa, anati Hebri asanamuone mwana wa Mulungu, iwo ankayenera kukalowa mung'anjo ya moto. Daniele asanamuone mngelo, ankayenera kukalowa mu dzenje la mikango. Yobu asanachione konse chiukitsiro, iye ankayenera kuti alowemo ndi kutaya chilichonse chimene iye anali nacho. Koma kenako mwa masomphenya iye anaona. Ndipo ngati Yobu mwa masomphenya anayima mokhazikika pa lonjezo, ife tikuyenera kuchita mochuluka bwanji. Khristu atatha kuuka kwa akufa, ndipo nkukhala zipatso zoyamba za iwo amene anagona. Ndipo anatumiza mzimu woyera ngati chisindikizo cha lonjezo pa ife kuti nafenso tidzakhala moyo, chifukwa ine ndili moyo, inunso mudzakhala moyo. Kuona kukhalapo kwake kwakukulu pakati pathu kukugwira ntchito, kumachita zizindikiro zomwezo ndi zodabwitsa zimene iye anazichita pa dziko lapansi kutipatsa ife ziyembekezo. Ndipo ife tabwera kuchiukitsiro, ndiyeno nkumakhalabe pa milu yathu ya phulusa. Tiyeni tichoke pa mulu wa phulusa lero, ndi masomphenya atsopano, ndi mphamvu yatsopano, ndi kutsimikizika kwatsopano kuti tikumuona Mulungu mu mphamvu yake. Ife tikuona chiukitsiro cha zinthu zili mkudza. Ife tili pa nthawi ya imfa, ife tikukhala mu zitseko za imfa, mafuko ali pa zitseko za imfa. Russia wapeza china chatsopano tsopano, monga inu nonse munamvera pa wayilesi ndi chinthu. Iwo sakusowa kuchita kubwera kuno ndi kudzalipulitsa ilo ndi bomba. Iwo akhoza kungobweretsa kenakake kakang'ono kuno ndi kudzafika pakati paso ndi awo ndi kudzalavulira kanthu kakang'ono mu fuko lililonse, ndipo aliyense akhoza kupuwala kwa maola 24. Kubwera ndipo pamene iwe ukudzuka kudzapeza kuti pali wa chirasha akukumenya iwe mbali, mlonda wamkulu wa chirasha akulanda nyumba yako, akumugona mkazi wako, akuwaponyera ana ako panja munsewu ndi kumalanda nyumba yako. Iwo akhoza kuchita zimenezo, iwo sangataye chinthu chimodzi. Iwo ali nazo izo, palibe amene akudziwa kuti chiyani. Mwaona chilichonse chikugwira ntchito mmenemo. Tsopano iwo akhoza kugwiritsa ntchito icho, ndipo osaopa izo, chifukwa palibe aliyense amene ali nacho. Ife sitikudziwa mmene izo ziti zidzakhalire, zimene ziti zidzachitike, koma ife tikudziwa chinthu chimodzi, kuti tili pa mulu wa phulusa. Fukoli lili pa mulu wa phulusa, dziko lili pa mulu wa phulusa. Ndipo chifukwa chakuti dziko lili pa mulu wa phulusa, ndine wokondwa kwambiri kuti mzimu wa Mulungu ukhoza kubwera. Ndipo ife tikhoza kunena kuti ine ndikudziwa momboli wanga ali moyo. Ndipo pa tsiku lotsiriza iye adzayima pa dziko lapansili, tsiku lina iye adzabwera. Nsosadabwitsa wandakatula analemba, pokhala moyo iye anandikonda ine, pakufa iye anandipulumutsa ine, poyikidwa mʼmanda iye anatengera machimo anga kutali, powuka iye anandilungamitsa kwa ulere kwa nthawi zonse. Tsiku lina iye akubwera, o tsiku la ulemerero. Izo zinatengera Getsemani madontho amagazi akutuluka pa khungu lake, izo zisanachitike. Ndipo izo zinatengera kuzunzika kwa nkhanza kwa Kavale, pasanabwere chitsimikizo cha Mulungu wamuyaya amene akhoza kuukitsa akufa. Izo zinatengela a, izo zinatengela Getsemane ndikavale kuti zipange Istala. Izo ndithudi zinatero. Mena tumwe amenewo mawa umenewo. Pamene iwo analata kumudwitsidwa kwambiri. Mpaka Petro anati, ine ndakumudwitsidwa kwambiri. Ine ndikukhulupira kuti ndingobwereranso kowedza. Ine ndibwereranso kumeneko. Ine ndamuona iye. Iwo anali ndi ziyembekezo zazikulu ndipo anakhulupirira ndi chilichonse mpaka malo akulu a mdima anabwera. Mulungu anali akuchita chiyani? Iye anali akuabweretsa atumwe amenewo pa mulu wa Pulusa. Iye anali kuabweretsa iwo pa malo amene iwo akanakhala ndi chikhulupiriro chawo chikutsimikizika kwa iwo. Ndipo Petro anati, ine ndinamuona iye akuchita zozizwitsa zazikulu uko ku Galileya. Koma iye wagona uko wafa ndipo wasisima mmanda. Ine ndikukhulupirira ine ndingotsikira ku nyanja mmawawu ndikukaponya khoka. Ndipo ndingopita kumakawedza. Mwina mwaka ine ndikhoza kukayang'ana kutsidya kwa nyanja uko ndipo ine ndikafufuza. Ine ndikukumbukira ndinamuona iye pamene iye ankatidikilira ife pa gombe. Ine ndikukhulupirira ndingotsikira kumeneko. Ndipo atumwiwa anati, iwe ukudziwa chiyani? Ine ndikukhulupirira ine ndingopita ndiwe. Iwo anali okhumudwa, iwo analira mpaka maso awo kutupa. Mmene ife timadziwira kudutsa malo amenewo. Mmene ife timadziwira, ife tonse tinazolowera zinthu zimenezo. Ine ndikukumbukira pamene ine ndinamuyika wokondedwayo uko mmanda, pamwamba pa chitunda uko chotchedwa Eastern kapena Walnut Ridge Cemetery. Mmene ine ndinayikira khanda kumeneko, ndipo ine ndinkalira mmanja mwa amayi kufikira ndinalira mpaka sindikanaliranso. Ine ndinali nditachita chilichonse chimene ine ndinkachidziwa, mpaka ine ndinatenga mfuti kuti ndiyesere kudzipha ndekha. Ndinali munthawi yoteroyo. Ndipo zinali pa ola limenelo muchipinda chaching'ono icho uko pa maondo anga pamene miyamba inatsekukanso, ndipo ine ndinamuona iye atayima pamenepo mukukongola kwa chisavundi. Zinali mu ola limenelo pamene ine ndinamvelera manja ake atabwera pa mapewa anga anati, Bill, iwe sukumvetsa, ife tili bwinoko kwambiri kuposa iwe. Mwaona, izo zimatengera kupachikidwa, izo zimatengera kufinyidwa kwa duwa kuti mafuta onunkhira aturuke kuchokera mmenemo, zimatengera kufinyidwa kwa moyo kuti upeze chopambana kuchokera mmenemo chimene chilimo. Chifukwa chake Yesu ankayenera afinyidwe kuti atulutse chimene iye anali. Iye saka naima kupachikidwa kusanachitike nkuti mphamvu zonse mmiyamba ndi dziko lapansi zaperekedwa mdzanja langa. Koma pambuyo pakupachikidwa iye anatha kuima ndi kuti mphamvu zonse mmiyamba ndi dziko lapansi zaperekedwa mdzanja langa. Koma kodi izo zinachita chiyani? Zinatengera kupachikidwa poyamba. Izo zinatengera kufinyidwa ndi kukhumudwitsidwa kwa atumwi. Iwo anali atamuona mpulumutsi wawo, iye amene iwo ankamukonda, ndipo anamuona iye akukitsa ngakhale akufa kwa kuchokera mmanda. Iwo anali atamuona iye akuchita zimenezo, ndipo kenako nkuganiza uko iye wagona wasisima mmanda, iye mwini mmawa uno. Izo zinatengera anthu awo amene anali atamuona iye akutsekula maso akhungu, anamuona iye atayima pamenepo ndi kuzindikira malingaliro kumene amene anali mmitima ya anthu. Iye wadziwa bwanji, iwo amakhoza kunena kuti iwo akumufuna iye. Iye wadziwa bwanji, nchifukwa chani iye sanamudziwe Yudasi? Yudasi akanadza mupereka iye. Nchifukwa chani iye sanadziwe kuti asilikali ankabwera kuntunda pa mphiri pamenepo ali ndi ndodo ndi malupanga ndi chilichonse kuti adzamugwire iye ngati iye amatha kuzindikira malingaliro awo? Na mdierekeza anali akugwira ntchito pa iwo kuwayika iwo pa mulu wa Phulusa, chifukwa iwo ankafuna kuwapatsa iwo umboni wa ine ndikudziwa, osati ine ndikuganiza kapena mwina mwake zili chomwecho. Ine ndikudziwa, ine ndikudziwa. Ndipo kumbukirani mayesero amenewo amabweretsedwa pa inu mwa njira yofanana kuti inu musanene kuti chabwino mwina mwake ichi ndichoona, mwina mwake lemba ndiloona, mwina mwake machiritso a uzimu ndiloona, mwina mwake mzimu woyera ndiloona. Koma pamene inu mukhala ndicho kuchitikirani chimenecho ndikuchokapo pa mulu wa Phulusa uwo, ndipo mkupeza vumbulutso la Mulungu mwa ubatizo wa mzimu woyera, inu mukhoza kufuula, ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo chifukwa iye akukhala mwa ine. Petro anati, ine ndipita ndizikawedza. Atumwe anati, ine ndikukhulupirira ndingopita ndiwe. Ndipo apo iwo anali pa mulu wawo wa Phulusa kumusi uko pakati pa nyanja, ndipo mavuto akuchitika mmene zinkakhalira. Ndipo ine ndikukhoza kumuva mmodzi wa iwo akuti, zatheka bwanji Petro? Zatheka bwanji kuti munthu ngati ameneyo afe? Zingatheke bwanji kuti iye wayikidwa mmanda mmene iye wachitiramo? Zinatheka bwanji kuti iye analolera kuti iwo amulavulire pa nkhope yake ndi kumumwetula ndevu ndi kumuveka chisoti chinja pa mutu pake? Iye anatha bwanji kuchita zimenezo? Ndipo nkukhalabe Mulungu, ine basi ndikulephera kumvetsa zimenezo. Ndizokhumudwitsa bwanji? Ndipo mwadzidzidzi iwo anayang'ana pagombe basi mtundu omwe wavhumburutso limene Yobu anali nalo pamenepo iwo anaona chimene Yobu anachiona zaka 4,000 mbuyo pamenepo panayima muomboli wamoyo ndi watsopano atayima pagombe atasonkha moto ndipo nsomba zikuphikidwa pamenepo monga choncho ndipo anati anawayitanira iwo Yesu wakoza gome pomwe oyera a Mulungu akudyapo ayitana osankhidwa ake dzadyeni ndi mana ake iye awadyetsa chosowa awapatsa o izo nzokoma kudya ndi Yesu nthawi zonse mmene ife tingaganizire zimenezo mmene zinatengera zinthu zapamwamba izo mmene kuti a Paulo mtumwi wamkulu uja amene ankadutsa mu nthawi yake ya mavuto pamene anachitira umboni imfa ya Stefano ndipo anaona nkhope yake yaing'ono ikuyang'ana kumwamba ndipo miyala ikumugenda iye pa nkhope ndipo iye anayang'ana mmwamba ndipo anati ine ndikuona miyamba itatseguka ine ndikumuona Yesu wayima pa dzanja la manja la Mulungu iye anati ambuye musayike tchimo ili pa iwo ndipo Paulo atanyamula zikoti zimene zinamuyika iye kwa masabata pambuyo pa masabata pamulu wa phulusa akungoyendayenda mpaka malingaliro ake anasokonezedwa mpaka iye anali pa njira yake wa ku Damasiko kuti akayesere kumenyana nazo monga munthu kupita ku botolo la mowa kuyesetsa kuti atontholetse chisoni chake iye anali mkati mwa zimenezo pamene panadzabwera liwu kuchokera kumwamba kuwala kwakukulu kunati Saulo Saulo nchifukwa chiyani iwe ukundizunza ine iye anamuona iye anamuzindikira iye kuti iye anali Yesu waukitsidwa iye amene anamuona akufa anaukitsidwanso oh ine ndikukhoza kukumbukira moyo wanga omwe pa njira wakuchionongeko pamene ndinamva liwulo koma ine ndine Yesu ine ndinali wakufa ndili wamoyo kwa nthawi zonse chifukwa ine ndili moyo inunso mukhoza kukhala moyo kuyambira nthawi imeneyo kuyika dzanja langa mulake ine ndamudalira iye kudutsa m'malo a mdima pamene nthawi zifika pamene ine sindingathe kuona njira imene ndikupita ine ndidzamudalirabe iye Kristu wokhulupirira aliyense akuyenera kukankhidwira mu mayesero amenewo Kristu wokhulupirira aliyense akuyenera kuyikidwa pa mulu wa phulusa kuti atulukeko ndi chomuchitikira ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo ife sitinabwere kuno mauno kudzangokhala ndi kudzayankhula zazochitika zakale zina zimene zonse ndizoona koma ife tabwera kuno ndi umboni mauno ine ndikudziwa kuti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu ine ndikudziwa izo kudutsa mthunzi wakukayikira uliwonse ine ndikudziwa kuti iye anauka kwa akufa ndipo iye akukhala moyo mwa ine lero iye ndi wanga ndipo ine ndi wake ine ndiwolowa limodzi ndi iye mu ufumu wa Mulungu Istara Istara imabweretsa chinthu chachikulu chiukitsiro chiyembekezo chatsopano kodi inu muli nacho icho mauno kodi icho chili mu mtima mwanu kodi inu mukudziwa kuti muomboli wanu ali moyo ndipo iye akupangitsa zinthu zonse kumagwira ntchito limodzi inu mukuti mbale Branham ine ndakhala pano ndikudikirira mzere wa pemphero mulungu akuchita zimenezo ndendende kwa ubwino nchifukwa chiyani mnyamata wofunika uja tsiku lina anabadwa wakhungu kuti mulungu apeze ulemerero ndi kutembenuza mzindawo cha dodolido ndithudi mulungu amadziwa chimene iye akuchita mulungu amadziwa ndipo iye amatiyika ife pa mulu wa phulusa ndi cholinga chakuti ationetse ife ulemerero wake chotero mmawa uno ine ndikunena izi mzanga patadutsa zaka 31 za utumiki patadutsa zaka 31 za kuvutika mmunda ine ndikufuna ndipange umboni wanga kwa izi ine ndaonapo zokhumudwitsa ine ndaonapo nthawi zimene ine ndinapemphapo zinthu ndikulirira zinthu ndikupempha zinthu ndipo nkulephera kuti ndizipeze izo koma ngati ine ndingodikirira mwachipiriro pa mulungu ndiye ine ndikudziwa kuti izo zimagwira ntchito ndendende basi zimabwera ndendende basi zimachita ndendende basi chinthu cholo ndola pamene ine ndinataya mwana wanga Sharon wanga wang'ono ine chimenecho chinali chinthu chimodzi chimene chinandipunthwitsa ine ndinati izo zingakhale bwanji kwa ubwino izo zingakhale bwanji kwa ubwino ndipo miyezi mtsogolo pamene ine ndinadzamuona iye atayima pamenepo mukukongola konse kwa mtsikana wachichepere akundiyankhula ine nditayima pambali pa ngolo yakale yoonongeka iyo pamenepo ine ndinadziwa ngati iye akanakhala moyo iye mwina akanalakwitsa mulungu amayenera kumutenga iye pamene iye anali wang'ono ndiwo koma ine ndikudziwa ndidzamuonanso iye ine ndikudziwa ndidzamuona iye ine ndikudziwa izo mopanda mthunzi uliwonse wakukayikira ine ndimaganiza za mkazi wanga wa usiku wa zaka 22 zakubadwa atatengedwa ali mtsikana basi mayi wang'ono pamenepo pamene mapepala analemba mutu wankhani apa mayi wang'ono abusa akufa kumene oh mmene mtima wanga unakhetsera magazi ine sindinadziwe choti ndichite koma lero ine ndikudziwa izo zonse zinkandichitira ine ubwino ine ndikudziwa moyo umayenera kuphwanyidwa ndi kuvuvunyidwa ndi kufinyidwa kuti utulutse zimene zinali mmenemo poonekera munali Branham wochuluka kwambiri mmenemo amayenera kuti afinyidwe panja mulungu asana zizindikiritse yekha munali inu wochuluka kwambiri mwa inu mpaka mulungu anachita kumufinyira iye panja kudzera mumayesero ndipo pamene kufinya kumeneko kumabwera izo zimakhala zovuta koma patapita kanthawi miyamba imakanganuka kenako inu mumaona cholinga cha mulungu kenako inu mumafuula ine ndikudziwa momboli wanga ali moyo ndipo mmasiku otsiriza iye adzayima pa dziko lapansi ngakhale mphutsi za mkhungu zitaononga thupili komabe munofu wanga ine ndidzamuona mulungu mayesero ang'ono awa ndi zinthu ndizaka nthawi chabe ndipo izo zimazimirira ndikuchokapo koma izo zimangochitika kwa ubwino wanu tiye ni ife tizikumbukira zimenezo kuti mulungu apeze ulemerero tiweramitse mitu yathu kwamphindi chabe ine ndikufuna ndifunse tisanapemphere kodi alipo aliyense pano amene akufuna kuti akumbukiridwe mupemphero ife tisanatseke mulungu akudalitseni inu ndi angati muno angati ine ndikumufuna mulungu mu olala mayesero anga tsopano kuti andipatse ine chondichitikira chatsopano kuti ine ndibwere watsopano kenanso kwezani dzanja lanu ndikuti ine ndikufuna ichi chikhale chiukitsiro changa istara kuti indiukitse ine muziyembekezo zatsopano ndi mphamvu zatsopano thanzi latsopano ndi chimwemwe chatsopano ambuye akudalitseni inu anthu anga okondedwa
Oh,
mulungu wathu ndi mpulumutsi wathu ife ndiothokoza kwambiri kwa inu chifukwa cha istara iyi chifukwa cha chimene iyo ikutanthauza ku mitima yathu ndipo mwachikhulupiriro kutsidya uko kudutsa dzikolo ife tikukhoza kuona kudza kwa ambuye yesu pamene iye akudzikonzekeretsa yekha tsopano akuvala zovala zake zachifumu ndipo mpingo kuvala mkwati akuvala chovala chake chachikwati pakukonzekera kudzakhala msonkhano waukulu posachedwa pa mulu wapulusa usungakhalepo kwa nthawi zonse pamene ife tikumva anthu akuseka akutiseleula ife ndikumatitsa ife dzina lonyoza la oyera ozigubuduza ndikumatiseleula ife ndikumanena kuti ife sitili olongoso kankomwe m'malingaliro o izo sizingakhale nthawi zonse ambuye koma mutilole ife tikhale monga yobu tigwire umboni wathu mutilole ife tikhale monga danieli mudzenje la mikango kapena ana achihebri pa ng'anjo ya moto kapena abrahamu pa ulendo wake tithandizeni ife o ambuye kuti timeona mpaka tidzaone chinthu chachikulu icho chikuchitika pamene lipenga lidzalira ndipo akufa mwa khristu adzauka ife amene tili moyo ife ndipo tatsalira tidzasinthidwa mukamphindi mukuthwani makwadiso ndipo kenako padzabwera istara imeneyo kwa ife imene khristu anasangalala nayo zaka 1900 zapitazo m'mawa uno ndipo anati chifukwa ine ndili moyo inunso mudzakhala moyo yesu yemweyu amene anatengedwera mmwamba kuchoka pakati pathu adzabwereranso basi mmene iye anapitira ife tidzamuona iye ngakhale chipyera chilichonse mudzanja lake ndi chidindo chaminga chilichonse pamutu wake ife tidzamuona iye ndidzamudziwa iye ndipo womboledwa pambali yake ine ndidzayima inde ambuye mtima wanga wosauka pamene thupi lofoka langali likuyamba kuwerama ndi mtolo nkhawa ndi zosautsa za mminda yokolola minda ya umishonale ndi zokwera ndi zotsika ndi kusayanjanitsika pakati pathu mikamwano ndi zina zotero kudutsa pamalowa ndipo anthu akunyoza ndi mphamvu zoyipa koma ambuye tsiku lina ife tidzabwera monga Eliya kutsika kupita ku mtsinje kuyang'ana kumeneko atamangiriridwa ndi tchire lililonse galeta la moto limene lidzatitengere ife kutali tiloleni ife tidziwe kuti milu yaphulusa iyi ndi zophimba chabe zoti zitibise ife kwa chinthu chachikulucho chimene chili patsogolo ulemerero waukulu uwo mulole ife tikhale ona monga Yobu mpaka ife tidzamuone iye maso ndi maso mulole ife tikhale ona mmene ambuye wathu anachitira ngati chitsanzo chathu tikupita ku Kavare nafenso okonzekera kuti tipachikidwe ndi kupachikidwa ndi iye kuti padzakhoze kukhala chiukitsiro mmoyo mwathu perekaniza ambuye mulole ngati pangakhale onyoza aliyense pano amene anali monga Paulo wakale amene wasereula mulole iwo akayipeze istara pa njira yawo akamapita kwawo m'mawa uno perekaniza ambuye ife tikupemphera ambuye kuti iwo amene ali pa mulu waphulusa wachionongeko mulu waphulusa wa matenda kuti ili likhale ola limene iwo ati adzapulumutsidwe usiku wathawu ndi kuyankhula ndi mkazi wang'ono uja uko pangolo ndi mwamuna wake mmene uko mu Phoenix muchochitika chovuta ndipo makhansa akulu awo ali pamenepo pa iwo ndipo tsopano lero ali bwinobwino mwangwiro ndipo amphumphu ndi mwana wang'ono amene anali woti mtima wake uchotsedwa wakhala apa mchipinda chino mawu wampumpu ali bwino mnyamata wa ngono wa khungu amene anaendapo mu ndima ndipo sanaonepo kuwala kwa tsiku akuyenda lero ndipo akuona kuwala kwa tsikuli ndipo o mulungu mmene ife tikukuthokozerani inu chifukwa cha ichi ndipo izo zonse zikuyangana kudutsa chopimba kupita ku tsiku lalikulu limenelo la chiukitsiro perekaniza atate ndipo mulole iwo adziwe kuti zinthu izi zinkayenera kukhala mwanjira imeneyo kuti awa mnyamata wa ngono wa khungu athe kuona kuti mwana amene ali ndi vuto la mtima athe kupereka umboni kwa ena zinthu zonsezi zimagwira ntchito pamodzi kwa ubwino wa iwo amene amakukondani inu zonse zimatheka kwa ife chifukwa panali mmodzi wodzichepetsa mu yesero analipo mmodzi amene anayima ndi yesero amene anali yesu iye uyo amene anali womvera kwa atate mpaka atate anamukitsa iye mmawa wa istara chifukwa izo zinali zosatheka kuti iye agwidwe ndi imfa pakuti ine sindidzalola woyera wanga uyo aone chivundi komanso sindidzasiya solo yake mu gehena pakuti iye anapezeka wokhulupirika nthawi zonse akuchita icho chimene chimawasangalatsa atate mulungu mulole ife nthawi zonse tizikhala wokhulupirika pamalo a ntchito zilibe kanthu kuti mayesero athu ali chiyani ndi mavuto athu chilichonsecho mulole ife tidzakwanitse kunena nthawi zonse ine ndikudziwa kuti zinthu zonse zimagwira ntchito limodzi kwa ubwino wa iwo amene amamukonda mulungu perekaniza atate ife tikuwadalitsa anthu awa mmawa uno ndi madalitso anu iwo abwera molawirira kuchokera ku malo awo iwo abwera ku kachisi iwo abwera kuti adzapeze chitonthozo mulole iwo apite kwawo mmawa uno ndi mphamvu ya mzimu woyera ukuyaka mmitima yawo akuyendayenda pa njira monga iwo ankachokera ku emau kuti kodi mitima yathu sinatenthe mkati mwathu pamene iye amayankhula nafe pa njira perekaniza atate ine ndikuwapereka iwo kwa inu tsopano mu dzina la ambu yesu khristu amen chabwino mbale nevo ndipo tsopano mukumbukire misonkhano ife sitikhala ndi makada apemphero m'mawa uno chifukwa chakuti ife tikakhala ndi makada apemphero pamene ine ndiwayimiritsa anthu amenewo pano monga choncho ine ndizidalira mphaso imeneyo ine ndikuyenera kukhala ndi malo amene ndingazisiye izo pambali pamene ine ndikhoza kumayenda kuno ndikukhoza ine ndikuopa ine ndikuoneka kuti ndikuchita mantha ndipo ndikuopa kuti ndilakwitsa kugonja ndewu sikugonja nkhondo patoni anagonja ndewu zingapo koma sanagonje nkhondo uko nkulondola ndipo ife tizigonja ndewu zochuluka nafenso koma sitidzagonja nkhondo ine ndizipanga zolakwitsa zambiri koma sindidzagonja cholingacho mulungu anapereka izo ndipo mulungu adzasamalira izo ndizo ndizokudzodza ndipo tsopano ndi nthawi ine ndikukhulupira kuti olalo ndi pano ndipo ine ndikuyamba pokhala kuti ndi istara lero ine ndizipita nawo monga ine ndinachitira pamenepo ndikupempherera odwala ndipo ngati ine ndingathe ndikudzodza ndi china chake chimene chikuyenera kuchitika mkati mwanga ine sindinachizolowere icho icho chimabwera mwanjira yakuti ine mwina sindingakwanise kuzindikira icho molondola koma ine ndikuyenera kumapitabe kwa icho mpaka nditadziwa icho nthawi iliyonse chotero ili likhala tsiku limene ine nditayesere mwachisomo cha mulungu ambuye akudalitseni inu tsopano mbale nevo ndipo misonkhano iyamba 9:30 mbale nevo